Ningedunda kama daktari, nabaki ndani kwa ndani, hey, ate
DJ Perez.
Bazu, big man Bazu
Perez.
Nimeweza, nimeweza na nikibebwa, basi bebwa.
Nikikupea utawezana?
Utawezana.
Silo rembo ni makeup. Ni makeup.
DJ Perez.
Utachiwa na nobody. So sorry, I'm going to be both funny. Bro,
I said it, turn you on. Is it here, turn you on. Baby, zangu, turn you on. Akiwe, turn you on.
Madama kale, naongeza na pale. Kanina maganje, juniko quarantine. Quara, quarantine, quara.
Log on to www.djperez.co.ke.
This is 254 Ever DJ Perez.
Nikikupea utawezana, wezana, wezana,
wezana. DJ Perez, 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 Perez.
Okuonko pole nimekuja ghafla. Ni vile we ukuwa umenibamba.
Femi wan pia kongu we ni mso. Kwanza vilo lituwa shakrile basi alikiso.
Femi, ndule meja, ndule meja. Sulku na dai kuchapiana na e. Ishia, ishia, ishia.
Nico Beats, Mr. 808.
Okuonko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile we ukuwa umenibamba.
Femi wan pia kongu we ni mso. Kwanza vilo lituwa shakwile basi alikiso.
Na kupenda manze we ukuwa mhambo.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Story za icon, kwanza we kambali. Femi wan, mukwa nimekutamani.
Okuonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona?
Femi wan, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okuonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wan nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okuonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wan nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbako ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo ndogo ndogo
ukikuja.
Kopoko na kitambi tawezana.
Tawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wan nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Kopoko na kitambi utawezana.
Tawezana.
Nikikupea utawezana.
Tawezana.
Manze Femi wan nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Nikune kune 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 ma. Nikune kune kune kune. Nikune kune 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 ma. Kune 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 kune. Wana kipimo, usinipimie mama. Wakati jasho bado sija mwaga, sija choka. Ndiyo naanza sasa. Utamoma haba ndo naleta mama.
Wewe wili, inaswali vile vile tenda wili. Unaweza kunipenda tuwa wawili. Ama ni kesi tuka nandi na ye ali. Basi tufanya vurugu baby.
Usiwe na shaka. Kama kongata tangata utosheke. I wanna do you, only you you. Hakuna mwingine yata kwa majuju. Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Goza sexy paki baby, he's sick it on me. Nene home quarantine
tupige kambi na ndoka bati feel your stamina stamina
acha ni late utamu kizidi ni pesi kino nizidi shema unonikate mpaka kisiki no niongeze na mikono bonja na the kibaya kuku kenye mtapenda bara tunajimwaya.
Nadia
kosha fundi akia Mungu anajua aje na chosha ndoto zinapiga bila kuonga ya kwa kiojanja sina kanichuna kama mboga nipe kwenye kiti kwenye sofa kitanda cha malofu mama hiyo taiti ulivo ijazaga taratibu mama usije ukachana come closer baby closer oh mama take your clothes off let's make love in a rover ina makido gido fanya ka unapiga deki deki give me some cake ayana. God bless your mama ayana. Hey. The way you move your waistline ayana.
God bless your father ayana.
Hey.
Umogo magaribi baby ayana.
Na
kamaradi ya time chemka poza kwa maji na kutegemea fundi machine unipe service mimi mwenzio kwako nimekaa natia kambi come here make a chop your money baby come closer baby closer ooh baby take your clothes off let's make love in a rover
ina makiyogi doki fanya ka unapiga deki deki give me some cake God bless your mama ayana.
God bless my mama, mama.
Hey, the way you move your waistline ayana.
God bless your father ayana.
Hey.
Umogo magaribi baby ayana.
Your toes. Hi, mama, please open up and close. Ooh, I make you lose control. Don't call the cop till it's over. The way you're sweating all over. Not even close to game over. Mama, please let me take over you. Cause she is a strong woman. A lady in the streets and a freak in the sheets. And she got no time for you. With the beat and then you touch your toes. Mama, please open up and close. Ooh, I make you lose control. Don't call the cop till it's over. The wish is written all over. Not even close to getting over. Mama, please let me take over you.
Everybody come back against the letter.
One by one, the club is lit, coming 911. When I will leave the empty, how I man? Take over city, kill him one by one.
Check it out.
Mama, please, nipple love fitty. I love it when you're freaky. The way you whine, you they complete me. One body make you whine, you go divine. Could you nipple love me, baby? Love it when you cross the line, toxic. game over, over. Oh, mama, please let me take over you. And it's most, most. Move it with the beat and then you touch your toes. Mama, please open up and close. Ooh, I'm making you.
The international boy, DJ Perez.
Bonge, 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 mbio na chapa. Garua hizi traki hadi zina chafua meza, muna changa ha. Sina pesa kwa kibeti, sote kwenye banki, mula implanti. Funga biashara kama haileti, kasalo kako kwangu, nikapeti. Ni yule boy, wakangemi, ulizia pale, kwa waboni. Mgenge halisi yani tangu zamani, bad boy au pia baba watoto. Mzee wa familia kama tomo, sipendi mizozo. Jifanye mchuaji unakula kokoto, nadunga madigaga wakidai za macho. Chonjo, chonjo.
Buda keep change, I make him go bananas. He me baki wa mezen busy. Give it a run, give him a run. Wakim busy, awa tagwan. Sijali cost, kupika busy, missy celeb. Fani na msupana, itwa kiki mpedi a go gaga. Sema dikaga kama gaina. Sita futi bini, papa samba msupa shuka nita pande. Backstage, quicky quicky. Juma zeni na haraka. Kwa boxa baraka, kinyangunya chapa chapa. Nika msabu, sasa mtoto amedata. Alitaka, amepata. Chora namba. Toka kija akitembea kama bata.
To download my mixes, log on to www.djperez.co.ke.
Run the track.
Juzi, ati mutafanya nikai kama chungli. Ati mutafanya nikai italiano azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa njota joma na sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa. Anabai makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Silo rembo ni makeup. Ni makeup. Silo rembo ni makeup. Ni makeup, si urembo ni makeup. Ni makeup, si urembo ni makeup.
Kupisha mwisho kutu wangalie kama mgale mwwe.
Siri yangu when I wake up, I back up. Siri yake when she wake up, ni makeup. Adoti mascara, lipstick imekaukia kwa sigara. Crop top umebaya pasngara. Swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulagi nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nikarembo kana piga mpaka nyole basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Zero rembo ni makeup. Ni makeup. Zero rembo ni makeup. Ni makeup. Si urembo ni makeup. Ni makeup. Si urembo ni makeup. Ni makeup.
Sit, sit. Siti yo duri will brother. Sit, sit. Siti kigode na mafadela. Di, nikona kiss for the city. King Bing, sit thy city. Tycoon, paka kario bangi. Papa jua goro na majiri. Mina madem uleta ushuru. Madema poko uzia uuru. Madema pedi buruburu. Madema safra kutoka udiru.
Yes, hello. I was wondering if you could play that song again.
Which one, man?
Hey, the one that goes.
Hey, everywhere I go, everywhere I go. Nyanzi e buru buru, hamza inako. Asla na saka mkwanja, sinado. Inabaki tu ni smoke ya dash na ina blow. Choking my call, feeling the thrill deep down in my core. I'm keeping real, don't know why figures keep on knocking my door. Oh, do you wanna miss no limbs, chana hardcore.
These streets give under, give
International boy, DJ Perez. International boy, DJ Perez.
She just said, be younger,
plus 4. through the city in it. Get away with the talking, man, I'm really with it. Don't say too much, but I really light it up, up, up. Baby girl, if you give me one night, I'ma make you fall in love, 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 love. Nothing to it, I can do it, I'ma make you know my name. Problems on the speaker, baby girl, don't let you say. I'ma give you super loving each and every day, 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 day. Sippy young guy, day, 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 day. Sippy young guy, day, 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 day.
A for B for boy, C for guy, D for da-da-da. Aparan moja, aita tosha labi wende zile za. Boy, 1 plus 1
2
plus 2
4
4 plus 4
8
Enta kukemea kiro 1 plus 1
2
2 plus 2
4
4 plus 4
6
8 Nakukemea kiro Apa sute wacho ni nadudu manyo Apa nda kulima ni kumoge manyo Katiba ni winame dinanguo na fua Siyapendi tue, de, re, de Asike, mbwe inananye Ge, mwana wefe, sunapenda rungu Alitua kutu tuka mwita dati Mafuta ni ya ngombe na unapenda nguati Ai, aje, nubu Aufa nyangi makeup na unapenda lotion Kam ni kutaku tunapenda question Yaba ni ya luta apa pienga session Kuja taranginyo ni na hadi lesson Hakuna uniform kuja na kileso Juzi meru, nda Jukesho nenda du, nda Epo, 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 epo,
The International Boy, DJ Perez.
Double 01.
Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you stitch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Yeah, shuka na yo, girl, roll it up, girl. Just panda, so guess panda, leggings panda, chapish panda, rudisha panda, shukisha panda, ivisha panda, malisa panda, umisa panda, fetetesa panda, telesisha panda, fetemesha panda, fimesisha. Batman fi call and shout and ball out fi uno. Kingpin apply the G5 just fi uno. And dem a dey cause dem wish dem fi uno. A bad girl inna the place, yeah, fire.
Bad girl inna the place, yeah.
001. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, 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 shuka na yo. Shuka, 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 shuka na yo. Shuka, shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa, whoa.
Shuka, shuka, shuka na yo, girl.
Yeah, yeah.
Shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa.
Shuka na yo, girl. Roll it up, baby.
Asi panda, fungu wa mkanda.
Panda.
Taratibu ni kukute kwa kitanda. Kesha ni panda, nataka nile chanda.
Yeah, yeah.
Ukichoka taku kanda.
Usha jenga kibanda, paka para banda.
Ulo kweza kama majene shaganda. Mime sanda, nimesha kuwa banda. I'm ready, Maruana,
yeah, ready, panda.
You look good every day. Let's take a holiday. Panda, yeah, panda, yeah. Sporting out a money day. Batman holiday.
I like how you pop it, Panda na yo, panda na yo, panda, yeah. Panda na yo, girl, panda, yeah. Panda, 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 yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda, yeah. Panda na yo, girl, panda, yeah. Panda, 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 yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka na yo, girl, roll it, roll it.
Fire. follow at DJ Perez 254. The International Boy, DJ Perez.
Like my oxygen, let's go somewhere we can be just you and me, some privacy. When you say my name, spaceship, rocket, paper plane, higher than I've ever been. Oh, Rasta never felt this way. Oh no, it's true. See, I'm in it, below nani do. Go ahead, I'm in a playing it cool. Go ahead, I'm in a playing it cool, but I'm so cool. When it comes to you, when it comes to you, you, you lift me up. Anytime I'm down, every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to you. Lift me up. Anytime I'm down, every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to loving you. Kuplan kugo this deep, kufika e-stage. Squangim tuneka feelings angu kwa display. But kwa future nona party na wedding cake. Kunyu kitu perfect kineza happen by mistake. I be the realest, skudangani. But you can't be the realest bila honey. Kutiambia loneliness never kill that D. Na compensate na change mingi kama Mr. T. Aya, uneza guess ile muda min. Nasikia tutafte beach mali cool again. Tukapigwe na caprice kama do the again. Please never leave again.
Wagwa.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali ya diwisha mehomo. Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali ya diwisha mehomo.
Kristo, Kristo, leja Maria, shika picho, teni Maria. Assalamu alaikum ni petu waria, kwani walibora ni keno mariwe. Ati kicho, micho, niko na kizia, kisho, kisho, na kujazilia. Mwaga, maji, na kunyinizia, niko shata, bangi, ya kupaliliwa. Ati, oi, chorea, oi, kani magowe, riso ni romtaka. Ati romtaka, kani kadonye ni romtaka. Ati romtaka, kani kaponye ni romtaka. Ati romtaka, kila mtu tuende match. Ati match, kila mtu tuende match. Ati match, ati tease a lot.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali ya diwisha mbeomo. Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali ya diwisha mbeomo. Gota na right, left iko kwa nunu, piga bangai, shukisha na kanudhu, odu angwai, nanyole na pakambulu, abenyasai, wakambo mutamulungu, cheki. Sasa ni wakati wakujikuna kuna, kila mtu ajikune kwenye unawashwa. Cheki, kuna mgongo, kuna magoti, ebu kuna kuna, kuna mgongo, kuna magoti,
Ebu kuna kuna
Kanijaba na dai kushikisha kashamba Alafu zikishika shika kitanda Plamba na shada ni dimanga Cheki wanja toshe kitoka jana Mashashola zimerie mganga Kuwa kaka nitaka unadaga Utafia tuka omena ni daga Bobo shata utajua ni banga Niko nadikwa rangi zote ni machwa Amegiza kamoto ashike na kicha Omera otisko ni wewe ni mbuta Ameganda kame puko mafuta
Yes, saya
Check me out, ayy. I wake up in the morning, fatigued and I'm yawning. Decide to peep on my IG just to see who be on it. Now I'm looking through my DMs, I rarely respond, that's a G trend. But I couldn't help but notice this Browning requesting me.
Callie, can we be friends?
And so I clicked on her handle, saw a couple photos, cause I didn't wanna gamble. Girl named Sharifa, and she ain't got a man though. She want me to take her for a trip in a van though. Had to reply so quickly, dropped her my number, I told her, ho, hit me up if you wanna, so we can solve this mystery. But let's keep it on the low though. They gon' turn you on, but when you take them home, get it out of your brade. Cause when you take it off, and they will take it all and disappear, now my ganje. So. Don't let them control you. Control you. Don't let them control you. Control you. Hey, I wake up in the morning. Had a show last night, was performing. I hear my phone vibrating. Decided to pick it up so I can know who was calling. At first I thought it was Lupita. Had to put the phone on speaker. The sexy voice in Kafanya Nika Jeepa. And then she told me, hey, Kali Sharifa. She wanted us to link. I told her, yeah, if that's what you think. I told her, if you easy, you can pull up to my crib. Netflix maybe, and later we can chill. She agreed and later came over. Soon as I saw her, I was like, game over. She agreed to spend the night. Oh geez, yeah, that's what we
they
like.
They gon' turn you on, but when you take them home, get it out of your brade. Cause when you take it off, and they will take it all and disappear, now my ganje. So don't let them control you. Control you. Don't let them control you. Control you.
Hey, I wake up in the morning. Shit, it's not even morning. My head doing spins. I couldn't feel my body for a moment. By the way, where's Sharifa at? Girl, is you hiding? There's no need for that.
Nope.
I struggled to get off the bed, and then I realized she was messing with my head. I couldn't find my wallet. I couldn't find my phone. Fuck it, everything is gone.
What
was you thinking, Jones? How you gonna trust a random girl and bring her to your home? These IG hoes is lethal, but we date them anyway, though we know they evil. But we only live once, I guess, so I don't mind going through it again.
These IG girls don't play. They gon' tell you lies, what you gonna believe? Their aim is to take it all away. So ukiketi mbaya, utakuwa deceived. Utajiwa like nobody, nobody. So sorry, bakojo we go fight. No, majula zima mini wa play my nigga. I'ma be a player for life. They gon' turn you on, but when you take them home, get it out of your brade. Cause when you take it off, and then we take it on, and it's a real
life.
Ndakulewesha upaki umezombi Ndakubwana kuja kama bibi Hizo nduru ni peza kishabiki Majirani wapaki wanafiki Mbogoro, 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 mbogoro Cheza nika umefunjwa
Limpo kalimpo
Nipe zile za kukuchi
Limpo kalimpo
Hure hure bila malipo
Limpo kalimpo
Zote zote za kuchutama
Limpo kalimpo
Mbogoro
Sindiria Shika kuni baby girl Sindiria Nipe paka basi kama souvenir Naipa kama joto inawaka chandelier Baby bump usitoe sinerea Hana play taki kam tutashare Ride bike baby girl nina fair Mbeku kazangu my girl waka rare Kalimpo Uki smile baby girl iso dimpo Zinataka ping pong Niaje ochi Bipi ochi Rada safi Cheza low key Mamba rita Senorita
Lap 1, 2, 3, mpaka 6. Never mind the neighbors, yo ni sifa. Next week him town atajika. Say my name, ukikam, sijafika. Ukikam, sijafika.
Cheza nika umefunjwa.
Limpo kalimpo.
Nipe zile za kukuchi.
Limpo kalimpo.
Bure bure bila malipo.
Limpo kalimpo.
Zote zote za kuchutama.
Limpo kalimpo.
Ah, mbogoro.
Limpo kalimpo.
Ah, mbogoro.
Limpo kalimpo.
Ah, mbogoro.
Limpo kalimpo.
Ah, mbogoro.
Limpo kalimpo.
Hii mzizi joni kezanga kupea. Iyo shimo utangoa tu mimea. Kwanza nikika, nikimwagi ya mbolea. Biga nuru bata kula kukulewa. Yule kijana wakandanda. Round is umepatana na mjanja, yeah. Nita kuna kuna moja moja kama ndugu. Kama mbaya nita share pia na mandugu.
Na foyo
ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona? Mbona mawazo ya today? Jana ulichana sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona? Mbona mawazo ya today? Jana ulichana sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa baha. Juu sinwa zinga tusikia tunagabaha. Juu kani jing zimeshika mara kadha. Labda niache chuma nikaseti kwanza wada. Labda niache pupa nikachome kwanza shada. Labda niache chingri nisitupe kwanza rada. Ama nikateke wale sizwa ibada.
Kuna matime ya tamani chana.
Aee kuchana.
Temptations kiu ya vyanga.
Aee ya vyanga.
Injili yangu inapingwa sana.
Aee napingwa sana.
Wakini cheki na odi wa muranga. Today, mbona unakaa, unauliza mbona? Mbona mawazo ya today?
Eloi, Eloi, mashada fangi gani? Kamande wakio itepa gospel hewani. Mtoto wa mama, before tonze ni naswali. Kwa kesi ya binguni noza nitetea kweli. Mgenge ni mgenge for real. Na njege ni njege for real. Kwa shy box light, mina joo na ni feel. Sijai towa tail na mikuli wana get.
Odi woko ni mapitio. Majaribio, oh, umetoka mbali tega sikio, oh, na leo tuko studio.
Masele, taniwa, izi kielere, taniwa, dambi zangu, taniwa, akiwe, taniwa.
Kesho ni zaidi ya today, mbona unakaa, unauliza mbona, mbona mawazo ya today, jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today, mbona unakaa, unauliza mbona, mbona mawazo ya today, jana ulichana, sasa ni hangover.
Na mbeta holy water nikashika ja, warasta wote kweli wame umbo na saja. Holy communion wezi letanga na jag. Swangu sema ati labda umeni dump. Da, da, labda uko dan. Ba, ba, labda niko ba. Niku dhokia juu, labda niko bank. Ilumi sema ati labda isasha bank. Gun, gun, uskini na gun. Juleo mtuwa anauliza kama ata ban. Bang, bang, washa washa bang. Bang, tang, washa washa bang.
Masere, taniwa. Nizikierere, taniwa.
Pio ganji shilina pitae. Signorita si umeni itae. Pipeta majigi chumalina pitae. Pindua michezo kama loto loto. Leo tupo geto na watoto toto. Leta na madini ya ni moto moto. Ah, ae. Kisima, kisima. Misitaki kisima. Alima, alima. Leo nina jembe na lima Katoto kameiva embe dodo
dodo.
Yani katamu chapo dondo
dondo.
Natamani ni mpige hata mboko Ila napenda kushika hiki boko
Gona, gona, gona hey. Katoto gona, gona, gona
hey.
Baby gona, gona, gona
hey.
Gona, gona, go Haya gona, gona, gona
hey.
Katoto gona, gona, gona
Money, I'm gonna grind for you. Katoto meumbika si utani upo juu. You da uda, baby boo, wewe moto. Jo tucheze calypso, penda inama kanyaga. Na kama unapenda banana kwanza kome kwako yaga yaga. Katoto kameiva embe dodo
dodo.
Yani katamu chapo dondo
dodo.
Natamani nimpige hata mboko ila napenda kushika hiki boko.
Gona Katoto gona gona gona
hey.
Baby gona gona gona
hey.
Gona gona go Aya gona gona gona
hey.
Katoto gona gona gona
hey.
Baby gona gona gona
hey.
Gona gona go
Aya chimba e
chimba.
Zile miuno za Shakira
chimba.
Kikongo kongo falipupa
chimba.
Kanda bongo yondo
hey.
Sita
chimba
Chimba e,
chimba.
Zile miuno za Shakira
chimba.
Kikongo kongo falipupa
chimba.
Kanda bongo yondo
hey,
sita
chimba.
Haya gona gona gona
hey.
Katoto gona gona gona
hey.
Baby gona gona gona
hey.
Gona gona go Haya gona gona gona
hey.
Katoto gona gona gona
Era su noyo shabiño show. kaja toto na moto. Yani poza kama uji wa mtoto. Mista tunonyosha minyosho. Nakupenda vibaya. Yani vizuri vibaya. Nakupenda vibaya.
Yanga fea na tumanga na fumagizani jua na kumanga mfupa wa kiwanga tiki amepepanga si kidimanga wezi kipanganga baru ikiwaka pandi sedi gaga vop kujipanga ntake kwa dimanga mapenzi na laya wakiria ni malaya mapenzi na laya wakiria ni malaya
DJ Perez on the ones and twos.
Kamoyo kanguka choyo, kila kwako nimetulia. kuanzia Nairobi mpaka Bagamoyo anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule atapata tabu sana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu, hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe.
Oh, na, na, na.
Nijipe.
Mimweza kuna wezaka kupenda zikatai kweli. Don't shazama usinipige kipapai. Miyapo kwako shabwaga moyo usiurahai kweli. Don't shakwama unachotaka sikatai. Najua bado amini hayo yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu, hatuna maneno uku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Acha mapenzi ya dunia, nilikuona kanivutia. Baby, you're everything that I need, baby. You better know, wengine wapulize gunia. You're my beautiful peacock.
Oh yeah,
takutunza kamtoto. Ototo sitoto.
Oh yeah,
mtoto kiboko. If you don't mind, let's take a photo. Photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Telephone. Oh baby, let's take a photo, baby. Photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Telephone. Leo tujuane. We can get enough for girl. My baby. How don't you do don't
ever miss a man.
We can get enough for girl. Oh baby, you fire, fire. In your eyes I see fire, fire, fire. You're so magnetic, kama ni pete hapa automatic, yeah. You're so magnetic, kama ni ball nitakusaleti. Oh baby, let's take a photo, baby, photo. Kisha chora namba kwenye telephone, yeah.
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda, na bado na amini siwezi kukutenda. Kila day bana mi bado na kuwaza, umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndolepua ni mablanda, kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana, ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile tuki manga chapodondo, wakati sinadoni kibishana na kamongo. Tony ukipita na maboy, wana dance, nazidi kuwalenda ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima, itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima, itabidi ni kubebe tu kabegani. Kuru kushuka raka shakuru kukungung. Sazi lako limeni kumika kutu. Limeni shikani nesema tumasutu. Karibi ya chapdono nipigia mamutu. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa.
Zungushie one don, zungushie wa. Zungushie one don, zungushie wa. Takanya na one don, takanya raka. Takanya na one don, takanya raka. Takanya na one don, takanya raka. Takanya na one don, takanya raka.
I want you boy, with a ghetto loving. It's not here that you say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime chizi with the love situezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tuka mambuzi. Vato zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye trap wa wanarora.
The International Boy, DJ Perez.
Nitampata ta, nitampata ta, nitampata ta.
so
Arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba dam. Diba 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 dam. Arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba dam. Arriba diba, arriba diba dam. Diba 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 dam.
Namshukuru Mungu ja ja ja. Weta leta pombe kwenye meza za usiulize ngapi ngapi weja za za. Peja yule game sura ameweza za. Na yule mwenye duda amejaza za. Tukani kupati si upati na mayeng. Kulewa si ulewa na mayeng. Tuhizi raha mi upeleka na rieng. Na kaweni arifaz kuja na kayeng. Sinile mbogi uchafua bila huruma. Tukiaribu pesa usituone huruma.
DJ Paris.
Namba chupa. Huku hakuna kulamba chupa. Lamba chupa, huku hakuna kulamba chupa.
Pewa kwa bili yangu, pesa iko. Kunywa kwa bili yangu, pesa iko. Lewa kwa bili yangu, pesa iko. Iko nini, pesa iko. Si, tunalewa lewa. Leo ni weekendi, niko lewa lewa. Monday to Monday, tunalewa lewa. Ay, si, tunalewa lewa.
Njoo tutukate butoka uyo dante mizinga zinadonda party after party makali ma whiskey ma tequila piga shot bash tuna peresi unajua niku hot niku jachilia waitisha bia mintagara mia siku lamba bia uki nitadia unapewa pia nite mweshimiwa na sija chaguliwa huku tarajia pasipewa pia sako kubako katamaka msako nivuva na opako ni masana tuko macho na beat ni ya mavosi ukil toka bafo.
Lamba chupa, huku hakuna kulamba chupa. Lamba chupa, huku hakuna kulamba chupa.
Lewa kwa bili yangu, pesa iko. Kunywa kwa bili yangu, pesa iko. Lewa kwa bili yangu, pesa iko. Iko nini, pesa iko. Si, tunalewa lewa. Leo ni weekendi, niko lewa lewa. Monday to Monday, tunalewa lewa. Ay, si, tunalewa lewa. Sini wale mnyoso utuonyeshaga kingoso. Na tuogopi kupitia hayo mateso. Chekule dema mebeba na ameva maleso. Kwenda kumguza ah, kumbe ni shosho. Na mini kamsho, tuende orosho. Ni kuonyesha zile mchezo za kireso. Za kireso.
Za kireso. Pewa pewa, pewa pewa. Keroma, pewa pewa, pewa pewa. Mnyweso, pewa pewa, pewa pewa. Mavindu,
mavindu.
Lamba chupa, huku hakuna kulamba chupa.
Lamba chupa, huku hakuna kulamba chupa.
Lewa kwa bili yangu, pesa iko. Kunywa kwa bili yangu, pesa iko. Lewa kwa bili yangu, pesa iko. Iko nini, pesa iko. Si, tunalewa lewa. Leo ni weekendi, niko lewa lewa. Monday to Monday, tunalewa lewa. Ay, si, tunalewa lewa.
Log on to www.djparis.co.ke.
Oh, Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Na kuona bali hapo kando ya Champs-Élysées. None of my business. And I see you in London. Silicone on your bum bum. Shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior. Susanna Van
Zandt.
Hello.
If you got to hear this song, somebody loves you.
Susanna Van Zandt.
shepu kabarikiwa, mwanamme hisia, pesa ni majaliwa, ila wengi walinyimwa hisia, na pesa kabarikiwa, na kuona Brazil, hapo Rio de Janeiro, ukiongeze wanywele senje, nano mabizi nene, and I see you in China, with the latest designer, shaking what your doctor gave ya, on your worst behavior, Susana Bandera.
International boy, DJ Perez.
Magic's anger on the beat.
Dizen makorina kiwa jaba kukumanga weni kukutaga amba lulu mina penda paka uku area lolo tailamba
nine kus kama saba mora ato vajuka sita na ma makada shenka tiso akoja makorina weni za kishada
Kaina washa na chapa micha ras Kauna daro kunyuma anza mwanzo Kauna osha vyombo za mitambo Juu ya kutu na teka mto yu akambo Keni poko na mepiga nduru Hapa kuna run moja meni kazi ya ndugu Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu Mapunyeto ni fadhali usijikune ndugu Kaiwezi pia unazana jisi makuku Kaka usishuku na nukia nduku Tuf tuf neza za mandani otero Tuf tuf na kutemia jaba mapero Shuk shuk adi izo nyaru makero Tani huwa Dizen mkorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Atu vajuka sita na ma Makada shanka tiso akoja Mkorina weni uza kishada Kidole mkorina weni uza kishada Niko hai na sizime yongwai Hapa kondaye kuna nuka njoti wae Ikuseke niza washa tiringaye Anichafu ni mtaro yoni dark inside Nasikia harufu, harufu ya kishada Sasa ni 420, tuka washe shada Kakaleta nari, nilipue jaba Nazikishika sana, natema kawada Kitinge kike, kitinge titikika Getting a TTK, getting a TTK, getting a TTK, getting a TTK.
Dizen mkorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Atu vajuka sita na ma Makada shanka tiso akoja Mkorina weni uza kishada
Tamba miti wamepigwa saba Haga imepitwa na mkamba Ata mimi kwanza sija anza Leta cake muradish ni kuchimbe Tende che na sebe na kichile Peke jeng madhende sindio zile Piga kombi spot mina kichoki Kani kuchimba hapa misitoki Adi salon nilimwa ganjoti Wacha balon mahaga uzi sosi Nina canon super wende osi Siza jamdon zimeja kwa moti Nione canon super unapongi Adi bake miwa kulia kwa koti Kakimbuzi ni mpandile mashoti Kani nyama kuja kuzi sosi
Nizu nukuri na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina kweza paka Ukukiri ya lolo tailamba
Nimechoka kwa singo Natafuta mrembo Toka Mombasa na Nairobi Kutu mina Fanya mandingo Nimpate pendo Ama Kiara Kobi Vipi Vera Sidika nikiwa nae Ama tani tenda kama utile ni achane nae
Wabongo mnapenda kiki na masinema Mbona usiwe na shishi au sepe tuwema
Kiwaona warembo warembo baguse upote. Wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Wetu wanapenda pozi, kuwa makini. Bora uwe na pozi, au officialini.
Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda. Sema vipi tamiliki mrembo huda.
Wapatwa waaminiki shahidi buda. Nilimpendaga kibibi akanichuja.
Nataka warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, Nairobi pia.
Mganda Tanasha na Benipo nae wanilisa kanasa.
Na minataka nipate kigori asinipike chini. Nika baba awe kama mdori ule wa Bwana King.
Yeah baba. Acha masiara lava unayumba yumba. Kuna kina Kajala Hamisa Mobeto na Tunda.
Wasuri ni wengi sana nyumbani kwetu Tanzania. Ilimtaka Irini woya, eti akasema kawaiwa. Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda. Nisaidie afiki na sagabuja.
Wapatwa waaminiki shahidi buda. Nilimpendaga kibibi akanichuja.
Nasikipei nyama na kikidai nyama. Kwaza msupo kaza kunyi apudai nama. Nasakatei nama, sikatai mama. Yoka mari mcheza rungu apudai jana goma. Goma, na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miki, ponya. Kani kubwa na ikuliki, goma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miki, ponya. Kani kubwa na ikuliki.
Chungu,
niko madao.
Na minataka
Chodora sasa
ha! Nyoka ya shaba.
Kadibeti lazima na imada. Marathoni lazima atangada. Serimala so na ipiga randa. Simeni kaza na ikula kwa veranda. Nipe head ya nijome make mine. Funga mlango si kamu on time. Number 7 figure 8 kula 9. Leo ni lazima utakamara 9.
Chunga nyoka sana inatisha. Kuche na wacha stripes tatu Adidas. Hakuna dawa, hakuna kupona. Tukujua kitanda, hakuna kusonga. Shikilia po vile mzea na taka. Sauti nasikia tu ni ya paka. Piga kelele jirani wasikie. Nyoka ni ya shaba, baby nyambie. Nasikipei nyama na kikidai nyama. Kwaza msupo kaza kunyi apotai nama. Nasakatei nama, sikatai mama. Leo kamari mcheza rungu apotai tana goma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki.
Kichungu,
niko madao.
Na minataka
nyoka nyoka Chodora sasa enga enga
nyoka ya shaba.
Check mimi ni pedi wa mapedi. Napenda minji mahaga bigi. Kitu napiga kuni kuni hadi kuto. Sema fuckboy kucheza chini. Na huku chini nimebeba kitu piki. Wanaogopa mimi kafiwa. Nishai gombo za wangui akachizi.
You got, I was the first motherfucker to do this.
Niko kwa sauna na nimewasha loud. Tuko zile area nyimwezi kukua allowed. Tuko tire na mangyoswa na maras around. VIP zile area zinanga makrowd. CTID bado niko around. Niko kubwa sana utadhani ni madharau. Niko uku wakana na rarua mara. Chicago pita na fence ruka mawai. Nyajika mene. Kam niku kiss hisi kameme. Kamna tla kibe sina kirene. Flete kirende. Nasikipei nyama na kikidai nyama. Kwaza msupo kaza kunyi apotai nama. Nasakatei nama, sikatai mama. Leo kamari mcheza rungu apotai nama. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibirisi, chona. Kani fingo ama mitu, konya. Kani kuwa na ikuliki, koma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibirisi, chona.
kila pombe lazima utalewa. Roho yako ya pili tena kwako siami mama, wala sijachelewa, unaniendesha akili. Come and take what you like it. Iwe biringanya au keki, usiseme utaki. I got true love, sio feki. Come and take what you like it. Iwe biringanya au keki, usiseme utaki. I got true love, sio feki. Unanipandisha mori kama sai, ongeza sukari kama chai. Toka migori tuende nai, siseme tena siko mbibi. Unanipandisha mori kama sai, ongeza sukari kama chai. Toka migori tuende nai, siseme tena siko mbibi.
Oh baby, pull up, pull up. Baby, pull up, love, yeah.
Pull up, pull up now.
Oh, baby, pull up, love, yeah.
Quandane, na bakindane, quandane, yat, quandane.
ndani na baki ndani kwa ndani.
Una step na te na kam, una left na fia na kam. Gonga sana tight kam na ataki kuja busta kisabe gonga 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 tipi gonga. Nyonyi pongi nyonyuki gonga gonga gonga. Bojani piandom kambia fande mbele tukisonga.
Mekucheki choka zamane, chuna chaka na dhane. Mindi udunga kama raktare, na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwevo itisha, tukiwashe kikichatisha. Kuguza tuwezi ivisha, mevisha unanimaliza. Masharungu lonchizishe, napenda umbo na kufurisha. Mezi tisa endopimishe, kushibishwa kumbulingizwa.
Follow at DJ PREZ254.
Class, I tell some please. We have one ex, the homework today is
kama ni peso natafuta, ama demu natafuta, kama ni chalu natafuta,
kama ni peso natafuta, ama demu natafuta, kama ni chalu natafuta.
The International Boy, DJ Perez.